Aha arakoze cyane rero mugenzi wacu uri muri studio za Radio Rwanda uduhaye ijambo hano ibwera mvura aha rero ni mu murenge wa Jabana aha ngaha akaba ari ku centre yitwa mu Gitega aha ngaha rero tukaba tugiye kuganira n'abantu bakora akazi gatandukanye mu kiganiro kazi ni kazi reka bere kuri uyu musore tumugezeho dusanga ari muri butike ye ariko arambwiye ati njewe ubuhamya bwanje mu nzira y'iterambere ni burebure reka rero dutangire tumwifuriza akazi keza uraho
murakomeye
akazi keza
yego kuri twese
hanyuma rero tubwire tangira wibwira abateza amatwi radio Rwanda
njewe nitwa Nsabimana Gadi nkaba ndi hano mu murenge wa Jabana mu kagari ka Bwera Mvura muri centre y'ubucuruzi iri kugenda izamuka rwose yitwa Gitega niho nkorera akazi k'ubucuruzi
hanyuma rero tugeze hano natubwira tuti ubuhamya bwanje ni burebure akabari nacyo gitumye twatse ijambo muri studio za Radio Rwanda kugira ngo usangize abanyarwanda bose ubuhamya bwawe muri iki kiganiro kazi ni kazi iyo nzira y'iterambere uyibwira abanyarwanda
bo nzira y'iterambere nanyuzemo kuko nanyuze mu bihe bikomeye kandi bitameze neza ariko mbasha gukomera komeza akazi nari ndiho ku buryo kingeze ku rugero rushimishije ubundi njyewe nkirangiza amashuri ya primaire nakomeje amashuri ya secondaire ndanayarangiza mu byerekeranye n'ikoranabuhanga rya electronique ariko mbona bidahagije gusa nkirangiza njya gushaka akazi nakoreraga umuntu kuri butike nsa nkaho akazi kameze nk'akazi k'ubukarani ako kazi nkarangi noneho
wakoraga iki kuri butike
kuri butike rimwe na rimwe wasagaga mubereye muri depot ndetse ubundi nkazane n'imitwaro twabo tukajya gupakurura amakamyo cyangwa se amamodoka yabaga azanye ibintu by'imarize
hari uvuga ngo warikoreraga ugashyira ku mutwe mbese warumukara
narikoreraga rwose nk'umukarani bisanzwe ariko kubera uburyo kiyabonaga mukorera neza n'iki byose aranyemerera njya gukurikirana formation nkeya ku kigo cyahoze gikora amaradiyo ndetse n'amateleviziyo mu Rwanda kitwa Gamera aho babasha kwakura ubumenyi
buretse kugera aho ngaho wenda kuri ubwo bumenyi tubwire akazi k'ubukarani wakoze ukirangiza segonde
yego
wagakoreyemo amafaranga angahe
ako kazi k'ubukarani nakoreraga amafaranga make cyane ahari nubwo nakoze igihe cy'imyaka nk'ibiri ariko yari amafaranga make ugereranije ariko njyewe ne akazi kose nkita akazi kuko akazi nakaguhaye icyo ubashe gushyira mu nda kandi bikagaragara ko ubashe kwiteza imbere
ngira ngo ntago dukunze kubona abantu nkabe mwaranyije wenda segonde kwa kundi umuntu aranyiza segonde akavuga ati ubu ngubu ndakize birarangiye cyo guhita mbona akazi agatangira kandika jeroneri ariko wowe wenda waranayanditse ushora kuba waranditse bikanga
nge nta jeroneri nagize nigeze nandika
hanyuma rero icyo kintu cyo kumva ko byanze bikunze n'akazi k'ubukarani wagakora umva akorera umuntu umupakurura wikorera imizigo ugira gute
icyatumye mbikora rero ababyeyi banjye buri gihe bantozaga gukora kandi bakantoza kugira neza mbese bakantoza no kubana n'abantu benshi cyane nicyo cyatumye nkirangiza ntabwo nabashije kuba nakomeza kuba mu cyaro ahubwo naravuze ntireka njyewe njye gukora akazi kabi kazama keza kandi koko niko byangendikiye
nta n'akazi kabi kabaho ubundi haba hagaciriritse
yego haba murakoze cyane kunkosora akazi gaciriritse ndavuze akazi gaciriritse kari ko kose ndagakora mbashe kugira ku rugero rwo hejuru
ese niko koko byagenze reka twumve
niko byagenze koko naraje korera uwo muntu akazi k'ubukarani nkirangiza ayo mashuri naraje ndamukorera turakorana neza
waruvuye mu cyaro
nari mvuye mu cyaro
agana hehe
ni mu karere ka Gakenye majyaruguru ahazi cyane n'ahantu hafi y'ijanja hafi aho ngaho
muri bya biturage hejuru
hejuru rwose ahantu heza cyane
nashobora kuvuga ati kubera ko wari utuye mu giturage niyo mpamvu waje Kigali
ntabwo nari ntuye mu giturage cyane n'ubundi aho dutuye ni ku isantire ariko naravuze nti reka ngerageze impande zose urwo ruhande ni rwo rwabashe gushoboka naramukoreye koko
utaragira ngo aho ngaho ubwo abantu bakubonaga urangije secondaire cyane cyane abantu bo mu cyaro ngaho babazi ko umwana wa runaka arangije secondaire byanze bikunze agiye guhita abona akazi babazi ko hari ugiye no kubona ministre hari simbizi none bagiye kubona babona wikoreye imizigo
koko barazaga koko bakambona abo twiganye na benshi n'abadokiteri ndetse abandi n'abakora mu mabanki akomeye ariko nyuma uko bambonaga buri gihe nuko twabona babonaga babona ndi umuntu ushobora kwihanganira akaza kari ko kose.
Aha twa tugeze ahantu tubwira ukuntu abantu bakubonaga.
Abantu babonaga koko nkora akazi gaciriritse, ariko uburyo kibabonaga nkitangira nabo bakangirira impuhwe, ariko uko bigaragara
ntago bavuga ngo mwene runaka arapfuye twari tuzi ko ranyije segondere agiye kuba hitagiye kuba umuntu ukomeye,
ariko bamwe niko babibonaga, ariko abantu b'ingenzi cyane twabanye cyane babonaga ko mfite ejo heza, kuko nabashaga kuba nakora kandi nkabasha kuba nta kwinubira akazi nabaga ndiko.
Aha akazi ntago tubwiye ariko yohembwaga.
Nahembwaga amafaranga 15,000
ukwezi.
Ukwezi nahembwaga 15,000.
Umuntu ukirangiza rero secondaire, nawe byanze bikunze wari uzi ko urangire secondaire ugiye guhita ukira ugahembwa nk'ibihumbi 100 ngahe.
Niko nabitekerezaga cyane, nabo ngabo niko babitekerezaga, ndetse kambwira bati ushoya akazi kawe cyangwa se washaka akazi ka leta, ariko ndababwira nti hoya.
Hanyuma ubonye baguhembye 15 z'ubwo wowe ntabwo wacitse intege.
Ntabwo nacitse intege, ahubwo nakomeje gukora. Kavuga ni ejo n'ejo ashobora kuzanyongeza, ariko igikiza yankoreye ni uko yanditse nkajya gukurikirana formasiyo cyangwa se andi mahugurwa muri iki gihugu nahoze mbabwira cyakoraga amateleviziyo ndetse n'amaradiyo cyitwa Mera hari Gikondo.
Aha uvuyemo rero mu kazi ugiye mu mahugurwa, usubiye mu ishuri nanone?
Aha nasubiye mu ishuri narabikunze cyane, ndetse n'abaprofeseri batwigishaga muri icyo kigo batangajwe na n'ubuhanga najyaga ngaragaza, ndetse no kwitangira umurimo bakampa icyizere, rimwe nkayobora amasiyo cyangwa se amakipe yaho nkagiramo ubuyobozi. Kandi ikindi baje kumbaza, bagize amatsiko cyane bambaza amashuri cyangwa se niba narangije universite, ariko mbabwira ko ntayirangije, ahubwo ari uko mba nshaka kugira icyo nerekejeho umutima cyose nkikorana umwete kandi nkagikora neza. Nararangije rero, tukirangiza nibwo nari ndi kumwe n'undi mugabo twari kumwe nawe.
Warangije n'undi twadufaranga 15 baguhembaga buri kwezi
hose tusa nkaho turangije.
Ese wahakoreye amezi angahe hanyuma?
Nakoze mu bukarani, nakoze imyaka nk'ibiri. Iyo myaka irangiye
amafaranga wari warabitse ku ruhande 15 byayo indi wahembwaga buri kwezi wenda ubasha kugenda wizigamiraho?
Narazigamaga. Ndetse bikatangaza cyane abayobozi, abobosi banjye bigatangaza ukuntu ngenda nzigama makeya, ariko nabo ubwabo bakamfasha bakavuga bati ibyo ari byose uyu musore azagira icyo yigezaho.
Hanyuma rero waragiye ujya kwiga wamaze ikingana iki?
Na twahize amezi umwaka wose, twakoze formasiyo hafi umwaka wose.
Bivuze ko yaya ndi yose wari wakoreye
nagarutse
kuri zero.
Nagarutse kuri zero.
Aha
tukirangiza rero nibwo nafashe urugendo nsuru duce tumwe na tumwe, ndetse n'abavandimwe banjye twabaga twariganye, hari aho twiganye mu Ruhengeri, hari aho twiganye b'Igitarama n'Ikibuye, ariko hari n'undi twari twariganye wahangaha Ibweramvura.
Ahangaha tugusanze.
Ahangaha mu Nsanze ndi gukorera. Nagize amahirwe rero nayo kubera ko yabikundaga ibintu byo gukora. Hari icyumba gito yari afite gito cyane rwose kingana na metero nk'ebyiri kuri ebyiri, ndavuga ntiwakorera aha hantu. Ubwo ndahamusaba, ndahakodesha, ndahakorera, ntangira ibintu bijyanye na elektronike, tukajya dukora amaradiyo n'amateleviziyo yo muri karitsiye, ndetse tukabasha no kugira n'abandi bakorespondo bo mu mujyi wa Kigali bakaduha ibikoresho. Ndazamuka nkomeza gukora, ariko ntangire ku bintu bike cyane.
Uvuye noneho muri cya kintu cyitwa ubukarani, mu gihe ujya mu bukanishi, ariko ubanje kujya kwihugura.
Mbanje kujya kwihugura.
Natangiriye ku bintu bike. Watangiriye ku kintu?
Natangiriye ku bintu bike. Kuko icyo gihe nkeka ko nari mfite amafaranga make cyane atageze ku 40,000. Niyo nagiye nguramo amapiyesa amwe n'amwe y'ingenzi, ayandi nkajya kwikopesha ariko nkishyura.
Ubwo gura bya bindi twita duturunovisi,
yego, amasuderi cyangwa se n'utundi tuntu n'ibindi bijyanye na ferasude zose.
Uraje winjira aho ngaho mukumba
cyaraho ngaho kajya nita cyane ku mukiriya wese uje, mukiriya wese uje nkamwita ko ari umuntu ukomeye cyane, na n'ubu ni ikintu banziho.
Ese wumva wakora ibintu bizakugirira akamaro ubwo?
Nje ubwanje ntishyiramo icyizere ku kintu cyose ndi gukora.
Eh, hanyuma abantu bakubonaga wenda bari bakuze abandi mwiganye muri segondere. Wabaye umukarani. None ugiye mu bukanisha. Wenda nti bari bazi kuvuye no kwihugura. Eh, gukora amaradio na televiziyo. Ugiye mu bukanisha. Bama radio. Bavuze bati wa muntu noneho yavangiye mu mutwe binarimo ni ibiki?
Bo, abambere baje kunsura. Babaga bazi ko ndi umuntu ukomeye ubundi na Kigali, cyangwa se bakumva ko ndi umuntu ukomeye cyane, ariko cyane icy'ingenzi nashyiraga imbere akazi. Akazi niko nashyiraga imbere. Akazi rero kugashyira imbere nagiye nzamuka nkagira n'abandi basaza bakomeye muri santere b'abacuruzi nabo bakaza bakangira inama uko naranguraga akantu bakati ifaranga ntukaryicaze. Ahubwo wowe niba urangije kugira gucuruza mu kintu genda uranguremo ikindi kizane
nibwo nibwo bwabukanisha ukivuga
ubukanisha ndabukora cyane none ndagwe explorate kuburyo nabashije icyo nguzemo cyangwa se nakora ikintu uwo nkoreye amafaranga nkabika ntangira kuzana mutundi tuntu tujyanye na butike utuntu abantu bashobora gukenera baje gukoresha utuntu baje gukenera baje kundeba aho ngaho niho natangiriye noneho gukora nzamuka buhoro buhoro
none se uko bavuze ngo wari uri gukora bukanisha bwa maradio n'amateleviziyo muri ku munsi wakoreraga ngaho
ku munsi yari amafaranga make kubera ko nkitangira nashobora kuba nabona igihumbi cyangwa se bibiri cyangwa ibihumbi bitatu ariko ntabwo atari ibintu bihoraho muzi kubukanishi ntabwo ari ibintu bihoraho uko nabonaga rero nakoraga reserve nkavugana yangaya nkabika nkazigama noneho giye runaka wenda ku munsi mu cyumweru njya mu mujyi wenda kabiri njya muri centre-ville mu mujyi kabiri nubwo ari hano mu mujyi wa Kigali ariko ni mu nkengero z'umujyi wa Kigali noneho mu mujyi nkajyayo inshuro ebyiri uko nagendaga rero na muri bya mafaranga yose nabitse nabaga nazanamo ikindi kintu kijyanye abakiriya bashobora kuba bakunganiraho nibwo buryo natangiye rero kugenda ncuruza
mbese wowe wageze mu gacura kiga ubona ko ibyo bintu ntabihaba
nabonaga ibintu ntabihaba heka ko ari njye n'abandi bakubuhamya ni njye watangiye kuzana ibintu bijyanye n'amashanyarazi muri santire antake noneho nari mbizi noneho ndabye exploiter ku buryo ki ubungubu urabona ko hari amakenkari menshi cyane hano muri santere yacu ndetse n'abandi bantu bacuruza ibintu bijyanye n'imiriro ibyo bintu ni njye wabitangije hano muri santere
tubwire rero uracyari mu bukanishi bwawe none tugusanze muri butike wari ugeze ahantu utangira kuvuga ngo wagiye uzana utuntu abantu bakenera mu buzima busanzwe udushyiraho ngaho tuvanga n'ubukanishi ntizakakureba akavuga ati uyu muntu yavangiwe ufata ibintu bakenera mu buzima busanzwe ukabivanga n'ibyo byuma by'ibikarakasi by'amateleviziyo n'amaradiyo n'ibiki byose ibintu nk'ibyo
mu masomo twiga ibintu byo gupanga ibintu neza nduvuga ngo ubukanishi nabaga narabuhariye n'ubundi mu buzima nabuhariye parti yabwo igice cyabo
kandi wasanga ari ahangaha tukusanze n'ubundi wakoreraga
ntabwo ari aha nakoraga muri ako kazu gatoya uko noneho ngenda naguka bituma nza muri iyi nzu ngari inzu ingana gutya
ariko ntabwo uri kutubwira ibijyanye n'ukuntu wagenda gukura ku mufuka
uko nakuze rero nduvuga ngo iyo nakoreraga amafaranga iyo ariyo yose nabaga mfite yo kurya nkagenera ubwisazure igikoresho mfite ni ukuvuga ngo niba mfite ferasude nkakorera igihumbi mu gusudira wenda gushyiraho mikoro ya telefoni dore ko icyo gihe yabaga ari igihumbi n'ubu ngubu hari nkeka ko ari igihumbi n'ubu kandi niko bimeze ni ukuvuga ngo nabafataga icyo gihumbi nkoreye ku mukiriya wanjye nkafata ubwisazure bw'igikoresho nkabushyira hano ubwizigamo nkabushyira hano andi mafaranga nkavuga ni angaya narunganira ibindi ndajya kurangura cyangwa se n'iki muri kwa kwezi y'amafaranga y'ubwisazure cya gikoresho cyaba kitarasaza nkaba yafata nkajya kuyagira gute kuyakoresha ikindi kintu kinzamura kijyanye n'ibyo n'ibi ngibi ngezeho ubwo rero nakomeje kuzamuka mfata ibyo byose by'ubucuruzi nkajya ndangura ibintu bijyanye n'amasabune ndarangura ibijyanye n'amavuta ndangura ibijyanye ibintu bitabora cyangwa se ibintu bijyanye bidasaza cyane uko byiboneye
kuri umuhatari ubwo nabyumvise urashaka kuva mu bukanishi ujya mu bucuruzi bwa butike ubwo niko yagiye ubuhunga gato gato uyende uva mu bukanisha
yego ntabwo nabuhunze n'ubu ndacyabikora kuko byinshi ndacyabikora bazi abantu benshi bazi ko nkibikora ndabikora nibyo koko ndabikora ariko akenshi uri kubona ko ndi kugenda nerekeza mu iterambere ryo hejuru kuko nabonye ko iby'ubucuruzi nibyo biri kugenda bitanga amafaranga menshi kuruta ibyo by'ubukanisha ariko nabyo sinabyibagiye kuko no mu mutwe cyageze mu mutwe cyose
ariko urumva ni nyene ni cyakindi ndabanga kazi gaciritse kaguhereza akeza uvuga ngo wowe watangiriye kuri cyakintu uvuga uti byanze bikunze ari ahantu nshobora kugera ndamutse niyemeje gukora ahangaha turagira ngo tubwire wowe noneho ibikorwa umaze kugeraho kubera icyo kintu akazi keza ukageraho ukavanye kuri ka kane gaciriritse urumva akazi kubukarani kagusigiye akubukanisha akubukanishi karagenda kagusigira butike tubwire rero
akazi kubukanishi kansigiye butike kandi butike koko yanteje imbere cyane kuko kugeza uyu munsi aha mu murenge wa Jabana niteje imbere
maze kugira gute nyine tubwiye
namaze kuhubaka hano mu murenge wa Jabana mu kagari ka Kabuye mpafite inzu y'ubucuruzi
iyo yavuye hehe
iyo yavuye muri ya butike kuko uko nakoraga muri butike nabwo ndizigama nubwo nkavuga nti kuri uku kwezi nzizigama amafaranga dore ko utamenya neza kubuntu butike izamuka ariko uko iyo wizigamye nicyo kintu kikwereka ko ugera ku iterambere muri iryo terambere rero nabasha kubaka inzu mu kagari hano ka Kabuye
ihagaza ngahe
ubu kuri iki gihe hari ukuntu umuntu ashyira ku isoko ariko ngihagaze miliyoni 10 iyo nzu ihagaze miliyoni 10 ntago ari byo kubesha cyangwa se byo ku
ariko kari nyinshi ugereranyije n'ibyo wagiye ukora bya bintu biciriritse
yego
kari nyinshi turi mu kiganiro kazi ni kazi tubwire
njewe ndi umuntu ukunda ku usibye igihe nageneye cyo kuruhuka igihe cyo kumugoroba igihe cya nijoro cyo kuruhuka bisanzwe ariko igihe cyose cyo gukora mba ndi ku kazi niba ntari kuri kamwe mba ndi ku kandi nako kantera inyungu ni ukuvuga ngo igihe ntari gukanika mba mfite ibyo ndi gukora kandi igihe ntari muri butike abakiriya bagabanutse usanze hano ndi gukora ku mashini hano ndi gukora amafoto nabyo ndanafotora noneho muri cya gihe nta gihe cyo gupfusha ubusangira nuvuga ngo ubu ngubu mfite amafoto nabwo ngiye guhita nkora amafoto mu mashini yanjye nyakuri uko nshatse mu buryo bw'abakiriya bambwiye noneho nindangiza njyewe nyanaguze ni inyungu rero nayo iri kuza ni ukuvuga ngo igihe cyanjye nta gihe cyo gupfusha ubusa
hari umuririmbyi yavuze ngo nta munota n'umwe wo guta
ntawo kuri njyewe ntawo
tubwire rero umaze kubona inzu
yego
wakuye muri iyo mikorere ukora ibintu biciriritse ariko ukavuga uti ngomba kujya nkora nizigamira ukakorera ku mibare
yego narizigamye
inzu ihagaze miliyoni
cumi irakodeshwa kandi hano mu isantere naho nkeka ko wabaje bose mpujuje naho inzu y'imiryango itatu ndetse n'indi nzu yo kubamo nanone y'ubucuruzi
kari amafaranga ko numva zigiye kuba inzu ubwo utubwiye eshatu
ni inzu eshatu hano muri uyu murenge maze
kwa hano muri isantere yo ihagazanga tumaze kubona ya indi iri hajya ingira hagana he
iri Kabuye
aha
hari nayo mwayireba hano hanze sinzi ugaciro mwebwe mwayiha
nyine tubwire wowe urayizi ihagaza amafaranga angahe
ubu ndangije kwisana ariko nyisanye ibintu nyisanyeho bimpagaze miliyoni 5 ni ukuvuga ko ubwo urumva n'agaciro kayo
ibyo aribyo byose iri hejuru ya miliyoni 5
oya nyisanishije miliyoni 5 ubwo se yabirimo hasi ya miliyoni 5 nanone
ubwo nayo iri mu 10 na
ihagaze miliyoni 12 gutyo cyangwa 15 naho ngaho ihagaze yego wenda ngereranije n'agaciro kariho ihagaze miliyoni hejuru y'icumi nayo
hanyuma ngo iyubamo se ugeze kutubwira ngo uhuje n'indi yo kubamo
nihujije n'indi yo kubamo ariko iyo ngiyo kubamo nayo iri hafi aho ngaho iri iruhande rw'iyo nzu nayo ihagaze nka miliyoni nazo nk'eshanu
ariko izi miliyoni kari nyinshi mu by'ukuri watubwira ko zavuye muri uko kuntu wagiye ukora muri uko ukanika muri ubu bucuruzi ndabona ufite butiki ntago ikomeye cyane ntiyaciriritse niyo hasi tuvuta irimo
iraciriritse ariko muri iki gihe ntabwo ari gukora wenyine twisunze rero twagiye twisunga amabanki cyangwa se tukisunga hari n'abandi bantu
aha twa tugeze kuri iyo ngiyo bamwe
iyo ngiyo mbamo nayo ihagaze nka miliyoni 5
ariko izi miliyoni nyinshi kandi numva ari nyinshi bago miliyoni zirenze 30
yego
udashizemo narimo hano
udashizemo nayo
ari nandi ari ku makonti tutazi
byashoboka ariko ayo yose iyo ufatanije n'abafatanyabikorwa hano hari amabanki tujya tugerageza tukagenda tukabatira amafaranga bakatuguriza none natwe tukabasha kuba twabishyura nibwo buryo nanone nkunda gukoresha cyane
yakuye muri bya bikorwa byawe ukabishyura ni bya bindi abantu bashishikarizwa gukorana n'ibigo biciriritse ndetse n'amabanki
n'amabanki noneho muri uko gukorana na banki iyo uje ukayafata ukayakoresha igikorwa cyawe waba ukora nk'ibingibi nanone by'ubucuruzi bituma uzamuka kuko ubufite aho ugenda ukura yo kwishyura
hanyuma ikibazo cy'amatsiko n'undi muntu wese atangiye kugera ubu ngubu uramutse uvuze uti ngiye gushaka akazi urumva wize segonderi warayirangije ubu hari umuntu wakuvana hano ngo ajye gukuha akazi azajya guhemba ku kwezi aguhe amafaranga wenda umushahara runaka
byagorana byagorana kuko ubwanjye n'ubwizigame ngira buri kwezi bishoboka kuba ndi ku rugero mbese rw'amafaranga ari hejuru
buri kwezi wizigamira ngahe none usanga
ubundi buri kwezi uko mbikora urabona ibutike ni ntoya ariko buri kwezi nta kubeshya buri kwezi ubundi mafite 100,000 ndashyize ku ruhande kandi nariye nateze nakuyemo ikintu icyo ari cyo cyose
buri kwezi bizigamira 100,000 uvuga ngo ni 200,200 mu mwaka ubu zifite ziri hari zidafite urubanza
zidafite ikibazo nshobora gukoresha ikintu icyo ari cyo cyose
ariko n'amafaranga so iyi butike ihagaze ngaho ubungubu
ubu ukuyireba hano ihagaze 2,000,000
ntabwo ari butike ikanganye
ntabwo ikanganye ariko uburyo kinkoresha amafaranga yanjye nibwo bushobora gutuma ntera imbere cyane
aha turi mu kiganiro kazi ni kazi abantu barangizaga akazi karabuze kandi nk'abantu yize nka segonderi nka wenda nk'uko wayize nk'uko wari umaze kuyirangiza nakakubwira ati ngwino ngiye kuguha akazi k'ubukarani akaba atanakwimira
yego akazi ntabwo kabuze ahubwo habuze ibitekerezo byo mu mutwe ukuntu abantu bashobora kuba bakwihangira imirimo uko kwihangira imirimo rero gukomoka ku kuba wowe ubwawe wiha agaciro udasuzugura akazi noneho uko dukora ka kazi rero niko gashobora kuduha akandi ntabwo ndi umuntu ukunda kwita akazi ngo ni akazi kabi nk'uko wahoze ubimbwira ahubwo akazi kanjye nkaha agaciro nkurikije icyo ndi gukora kandi n'uwo ndiwe kandi imbaraga zanjye nizo zishora imbaraga za gisore imbaraga zacu noneho nk'ubu ngubu abanyeshuri turi kurangiza turi benshi uburyo ki turi kurangiza ugasanga bamwe bacitse intege ahubwo uko dukwiriye gukora niko dukwiriye kuzamurwa n'ako kazi tuba dukora kari ko kose
aha tugana rero ku musozo w'ikiganiro kazi ni kazi turi gukorera hano ibwira mvura kugira ngo duhaye ubuhamya bwinshi bukakaye kandi burimo n'inyigisho noneho urumva ushaka kugana hehe
bo ubu nari ngira umusore kandi ndangije kubaka inzu y'ubucuruzi nshobora gukoreramo igihe icyo ari cyo cyose ndangije kubaka inzu yo kubamo
ndangije no kubaka indi iguha amafaranga yayindi
bakodesha ubwo icyerekezo rero reka manze mpe mukecuru mukazana noneho nanjye noneho dufatikanye turebe ko za ngufu noneho zakwiyongera cyangwa se tubashe kuba twafatikanya turi babiri kugira ngo iby'ubucuruzi nabyo bigitere imbere ikindi kandi ngamije ntabwo ngiye kwicara ngo mpagarare ahubwo none ikikurikiyeho ibyo nibirangira nshaka kuzamura iby'ubucuruzi bwanjye nanjye nkabona uko ibintu byanjye nzajya njya kubizana nkagura akamodoka gaciriritse ko kujya ntwaramo ibyo njya kurangura hano mu mujyi nkazana nkamena hano nanjye nkazamuka nkagera ku rugero
ruvimbiriye rwose mu modoka ahangaha ariko dusoza ikiganiro iyo wibutse ko warangije segonderi ukaba umukarani none ubu ngubu ukaba ugeze kuri rwa rwego rwo kuvuga ngo nanjye ngiye kugura imodoka n'amazu atatu ahari hariya yawe akwanditseho ku mutima wawe haza iki watekereza no muri iki gihe nuko nabavuga ngo akazi ngo karabuze
akazi ni akazi akazi ni akazi kandi icy'ingenzi icyo iyo ndebye uburyo aho ngeze numva hashimishije ubwo rero kumva hashimishije nashishikariza umuntu ari we wese unyumva aka kanya guhaguruka ntabwo dukwiriye gusuzugura akazi ako ariko kose akazi gaciriritse kaguha agasumbuyeho iyo wishimye cyangwa se ukishimira akazi kawe bituma abagukoresha ndetse nabo mubana bakugirira icyizere muri urwo rwego rero abantu bose twagiye tubana bagiye bangirira icyizere
ubu wakongera ukajya kuba umukarani
aho ngeze ahubwo nanjye mfite abandi nkoresha mfite n'umukozi mu rugo aho ngaho mba
ariko ntabwo tubikwifurije ariko biramutse bigenze nabi kubera ko urumva akazi kawe katangire ku bukarani ayo mazu n'ibyo byose uteganya kugeraho ni ubukarani iyo uza kubusuzugura ntabwo byari gukunda
iyo nza gusuzugura ku kazi gatoya rwose ko mu shoramari nakoreraga ntabwo mba njyewe ngeze ahangaha
none ubu ntabwo ushobora gusubira biramutse bigenze ntabwo asubira kuri zero ntabwo tubikwifurije ariko biramutse bigenze nawe
ako kazi nakongera nkagakora kuko kakongera kakanzamura nk'uko kageze gute nk'uko kanzamuye nubwo ngo n'abahomba ntibakajya bacika intege ngo bumve ko ngo arahombye ngo niba mpombeye muri karitsiye ngo ntabwo nakoramo akazi wenda kubiyede ko cyangwa se ngo ntabwo nakongera gukorera undi muntu ahubwo urongera ejo bundi nyakubahwa perezida wa repubulika niwe wantangaje cyane igihe ahuraga n'abakinnyi mu rugwiro yarababwiye ati niba ugize icitse intege ahantu ariko ntabwo ntugacike intege ngo uhereyo ahubwo ugomba kugira gute kongeruka ntutinde mu byo wacitse intege ahubwo ngo wongere ukomeze gucika intege ahubwo uzaveyo nanjye rero niyo nacika intege wenda ibyo byose bikongera umutwe uracyahari n'amaboko aracyahari n'ubwenge bwo gutekereza buracyahari nakongera nanone nkongera nkakora ka kandi gatoya kakaba kanzamura nanone kakangeza kuri ako ko hejuru
ndatekereza rero tukoranye ikiganiro kirambuye kirimo ubuhamya kirimo inyigisho ndatekereza nta kindi reka tukureke ndabona tike yawe itangiye kwinjiramo abantu benshi
murakoze kuba mwaduhaye kuvugana n'abaturarwanda ndetse n'abandi banyamahanga batuyemo kugira ngo tubashe kumvisha neza ko akazi kose ari akazi
urakoze cyane rero ngira ngo murabyumva reka tumureke yakire bari kuza kugura muri butike harimo ibintu bitandukanye ashobora kubaha muri aya masaha reka rero twakumutwara umwanya munini ngira ngo nta kintu atavuze ikirimo ni uko akazi gaciriritse gashobora kukweza ka kazi keza urumva ageze ku mazu atatu avuga ati nta n'imwe iri munsi ya miliyoni eshanu zifite miliyoni icumi avuga ati ngiye no kugura imodoka ngira ngo urumva yarangije segonderi ariko nawe urangije segonderi biza kuri uyu munota ntiwaguha akazi k'ubukarani rwose gakore ushobora kuzasanga nawe ugeze ku iterambere n'igihe umusore amaze kugeraho nawe tukazakugeraho utubwira ubuhamya aka ariko kose wakora ushobora no kumuma amatafari ugakata icyondo ushobora no aka ariko kose ushobora no kumukarani rwose wikorera baguha amafaranga make ariko cya giceri kiratinda kikabyara inoti icyangombwa ni uko utavuga ngo ndamutse nicaye ngo kubera ko nabuze icyo nkora wakora akazi niba warize sekonde niba warize universite kora akazi ibindi bizaza nyuma reka rero ndeke mugenzi wanjye uri muri studio za Radio Rwanda yakira abateze amatwi iki kiganiro njye muri P7 hano ibwera mvura mu murenge wa Jabana ibindi abacuruzi mwese abakora akazi gatandukanye reka mbabwire nti mwese mwahe muronke kandi turabifuriza gutera imbere ibihe byiza kuri mwese.